rabbi fayya hardati wal virusi corona sanitna virusi corona adunya wanedu warer sujir amma bi yeddu ke satum mulachu jira bi yukub kan etargan china tane tinami heddun ke satdib kan dra kargan korea tubati prato etiopia heddun achiran olma fulti sani embassy etiopia tin kubol qabachisa akasitwane corona kanalle oletimne tin wanjira walo de fanajadani lalane dubis
Korea kibba magala Daejeon kesa kajuru University Science and Technology yokan kesit jedamu kesat barata wagga jaffa kan tae gammachuu baqqale haala virusi corona fi jireenya isaani kan walii galaa gaafatame akka jedhe
100% ree amma si master degree kan jira garaagarummaan jireenya irratti sodaadha duratti yeroo fi baani dos and demuni asitti omar kun qabu ture amma garuu yaa tabarata university mora da bonso danna malisi yo gadi bani induna mi ibe kanan qawame sidem wey agne de miwan sudannu lemafa yeronda masita wonne demu kamna fulu raddi kananal durani kejulin botoku indijen wana namagu sabab ibe kanaf yero yo nam semester injer kawu da furbal lamachi butame doji da kunin barwachi sunan kitan ta doji da du kana daga yara kunni fi
shagan tabarno ta jachu ke
ee tagan tabarno ta tagan ta sugi amma ibijja mero ro dani halum iden sailalene
ise noli ke sant walargitu
ereno te gamena walargun amme amma yona nukesa kesatsu ena kuma brasota mora kana jiran kan itoppa ke brasota mora kana jiran war koreas nam kabamen juro kan afu amma yona ma ba e sudani jero walargu dafgaru enna walager yiddo kan ba etna dagu mastika wonni tidenna kanana de kamura samura san harkakeenya dikanna alcohol science agar harkakeenya sulle sanna yero yero dani kana tamale wadargun yak madrej
university at kee sajurtu jollen ethiopia ra battan bayeda
gara furtamantana
amma furtamanke sanwachu majurtu
e hundum pas majira namni dige galakke de yam injo amma yona
ode fanno wae dukuba kana e sargat
social media kubatti facebook regalnan gaizonnum tiya kana warum dafan korea se warafan english pa deika murasa murasani kani namna kana kawira do kana de mira jidan report gudani lamma fa groupi wani facebook pagjani groupi wani messengeri kani yala daddatu mamman san ku parati namo mirga wadi dabastu sadafa fatiha mamma galana ni kiti biru kiti mudmani nan to kunna kawum namna kase kase kawira edok kase kase ku jak kase kase transport kase kase fedan gan de mira jidetu ala text message ni mirga kan drama manin terum sakenyes website tarati ni sedadanu basa namna kaskati dokati demirati e over afan korea nirga wonder banker english pachi digire nirga kanafu rakun information ni asinjuru namni akuma demen doni de malak kujete malak transport kredene information ni karaba itin kokaw ofegenu da namni do sene demo ka abu fio kanimo enna yo de mesak ofegu sakku parka sa fede fide sidik
magallati ke sajurtu mal jadam
dejun jadam
solerra fagoda
solerra garas semester ibasi digama fagada
e gamagalati jurtu kesa namonnum ti walu magale qabama me qajada me dubata
amma yona officially nam jaasawame garu deekamura sangra na ni chekuru nam sadde kamera odun jistra nam di amma yona ni chunu jura
gutumma biyatito yesun korea ki batti qabama ni rukan jada man lakosan me qager
amma garakuma lamat yaajajir fakkata garakuma tokko fitisagali fi jaatamamu ante geera jedama namni demmo ku asadi tayira magala tegu kan jedam tokko tikani baayt magala tane ke kitti namni kara fashion team turbaatam se bitama kan kawam kuma tokko ndo kejin korea tri soddo man dabareyu kuma tokko ke tatta ma kuma lamat kan kabe
nyaata e sar gattu gabara tanin bibbitattu
amma yona baaye namni panic te e nyaani tabamne ነቲ በረስቶራን ታኔስ ሞራቴስ ካፌሮን ይዙሩ ካፌሮን ነምኛ ሸርማኑ ጀዙ ከናፉ እና ተደግ ካፌራ ማኛና ለመፋ በርገር ፍራንቻይዝን ይዙሩ ሳንድዊች ፍራንቻይዝን ይዙሩ ሳይ ሰምነው ጀቻን ወይዙሩ ሲራኒ ቶሮን ሚስቲክ ኮን ከኛ ተጠቀጠል ተብርጉራን ሞራቴስ ሄዱ ይዙሩ ፍሬዳም ነምኛ ሞራና ደስማዩና ዋንቲኛ ካን አበሚ
አማ መነበሩምሳ ዳሬጋ ፈደጡ ታታኡ ካፌሪያው ኪ መነኛ ካረጤ አችጋፈ ፈየደምተኒ ሁለከይ ሰናጉግ ደኒ ደንቱ
ee daren delka be emitre samuna sana garu yamam lecha giru sachi dabar samante dare de man jiru garu laboratory de mundir kamatan laboratory na de mundule genya gugenne tudena safira sinna de mundule genya gugenne tudena nyachu tasu fira basu kamnale egechachu
fula gugachu rojetu afani funyan qofamo akuma jiru ti fula gutumma
amme wena afani fi funyani
mati ke sane ojenene walqunnamtu yaddo qabu
ማጂን ትሪት ባይ ያደው ሚዲያን የማከና FIA Odisan FIA virus sana atini baqi yadda garu umni korea amga media nation tamawri ti kan qawmi garu namakuma namawri ti kanafu baqi sak yaddawun qamne tanima mati kojin na walkun namu lamafamo idi baqi namaji sokantani mortali ti redinga kumadinya ti yomena percenti lamandabere kanafu idi baqi yaddista tantani mati mayada ti sa yandaru yaddawun isni male
fito kinje da yaddisi ya fejira
namoota ma biyya biraa jiran kan amanurraa baratanii waan isaan gochuu qaban kan jedhe yaadutti qulqullina isaanii eeggachuudha. Qulqullina jedhamu harka isaanii dafee dafanii dhiqachuu danda'an iddoo dhibeensi kun ka'aa jirutti kan jiraatu yoo ta'e immoo maaskii fuulatti kaawwachuu naa qufaanii naa achiffatan fuula isaanii kabar gochuu qabu harkaan isaa ta'u yookaan sooftiiwiyaatiin warqa ta'uutiin kanadha kan hin jechuu barbaadu.
Barataa Gammachuu Baqqalaa deebinaa laattes maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoom. Koreyaa kibbaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kata'an obbo Shifarraa Shugguxee vaayirasiin koronaa guyyaa guyyaatti babal'ataa dhufuu ibsanii mootummaan biyyattii odeeffannoo ga'aa kennaa waan jiruuf itti gargaaramaa jirraa jedhan. Heddumina lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa hagam akka ta'e mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us barattoota 500 ta'an dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa 1,100 ta'antu jira jedhamee amanamaa jedhaniiru. Vaayirasii koronaa kana kan ilaaleen hawaasa Itoophiyaa waliin gama odeeffannoo wal jijjiiruutiin kan gaafataman obbo Shifarraa Shugguxee akka jedhanitti.
Kuduruu Yeshambara Simataa fudhatama dhabnee adamadnu andeenyaa basiyuu yefeesbuuk gatsaachin laayi yaagarutuu marrajaa mitiraaleffachuu siraatochin.
Lakkoofsi dabalaa yeroo deemu waan lama goone tokkoffaa karaa gama feesbuukii keenyaan biyyattiinis ta'ee mootummaan odeeffannoo dabarsan jiraattonnii fi barattoonni keenyaa akka hordofan goone lammaffaa itti gaafatamtoonni hawaasa Itoophiyaa waan jiranii fi kanneen biyyattii keessa jiraatanii fi barnootarra jiran waliin waltaane hojjannee jedhan. Dhukkubi kun to'annaan ala yoo ta'e lammiiwwan Itoophiyaa Kooriyaa Kibbaa keessaa baasuu kan ilaaleen mootummaan Kooriyaa Kibbaa sirna tajaajila eegumsa fayyaa jabaa waan qabuuf sadarkaa sana geenya jedhee hin yaaduu jedhan. Haalli itti vaayirasiin koronaa to'annaa ala itti ta'uu hin uumamne taanaan garuu tarkaanfii barbaachisu maranni fudhannaa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaalannee gammadaatiif nagaatti.